gimoro amora e piny era manyaso wingo gimoro amora e piny ono manyaso wingo gimoro amora e piny ono manyaso wingo gimoro amora e piny era manyasa e era manyasa e ono manyasa e ono manyasa e era manyasa wingo gimoro amora e piny era manyasa wingo gimoro amora e piny Ono manya saingo gimora mora e pini Era manya sae Era manya sae Ono manya sae Ono manya sae Tangye cheni yesu kumanyo chigola Mbele baba kumapoda diye Niyuda yesu baba kakarumbo mola Niyuda yesu katunya benda nisagawa Nimuka kumurendi mamachure msalaba Nikedo kumutogu makedo koda yesu Nireza kumutogu marajamiria Nireza kumutogu marajamiria Era manyasa wingo gimoro mora e pini Ono manyasa wingo gimoro mora e pini Ono manyasa wingo gimoro mora e pini Era manyasa e Era manyasa e Era manyasa e Ono manyasa e Onge gimanda luo nikechi inelema Onge gimanda luo nikechi inelema Sami kalo Iye mondilima baba samikalo Iye mondilima baba Natime chunya malone mana I Jehova Natime chunya malone mana I Jehova Laketo geno na duto kubinya sata Iye mimi ya teko malo ya goja siku Najira bebe pundu kumi jaka yuda Mama na chime Jehova bumbu Mama na chime Jehova bumbu Baba na chime Jehova bumbu Baba na chime Jehova bumbu Owadwa chime Jehova bumbu Owadwa chime Jehova bumbu Era manya se wingo gimoro mora e pini Ono manya se wingo gimoro mora e pini Ono manya se wingo gimoro mora e pini Era manya sae Era manya sae Ono manya sae Ono manya sae
Wanna jadi kimya duto